bakada berbera ee Soomaaliland waxay kumanaansan xarun u ahayd ganacsato iyo kalluumaysato waxana ay dhacdaa gacanka cadmeed gaar ahaan halka laga galo dhanka koonfureed ee badda cas bishii agoosto baarlamaanka Soomaaliland ayaa ansixiyay heshiis qabi ah oo uu maamulku la galay shirkadda DP World oo ah shirkad xarunteedu tahay dekedda magaalada Dubai heshiiskan oo ku kacay lacag dhan 442 milyan oo dollar ayaa ogolaanaya in la ballaariyo furdada berbera laakiin wali waxaa socda wada xaajoodka heshiiska mashruucan oo hadii uu dhabooba qaadan doono muddo 30 sano ah ayaa dekedda berbera ka dhigi doona mid ka mid ah meelaha ay sida weyn u adeegsadaan maraakiibta waaweyn ee caalamka ee maalin kasta mara biyaha badda cas sidoo kale dekedda ayaa la ballaarin doonaa wax ka badan 3 laab ballaca ay hadda ku fadhido waxaana taasi ay ka dhigi doontaa in furdadu ay awoodi doonto inay qaado ilaa iyo 1 milyan oo konteynar halka ay hadda qaado 60,000 oo konteynar wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Sacad Cali Shire ayaa sheegaya in casriyeynta dekedda berbera ay tartan gelin doonto waddanka jaarka ah ee Jabuuti
Berbera port is strategically located to serve not only Somaliland and Somalia but East Africa as a whole but at the present time
dekedda berbera strategy ahaan waxa halkan uga taala inay u shaqeyso guud ahaan bariga Afrika ma ahan oo kaliya Somaliland iyo Somalia laakiin waqtigan xaadirka uma qalabaysna si ay wax badan ugu qabato Soomaaliland marka ujeedada heshiiska ayaa ah inaan ballaarino dekedda taasina waxay suurto gelinaysaa oo keliya maaha Soomaaliland iyo Soomaaliya ee xitaa waxay u adeegi doontaa Ethiopia, South Sudan iyo dalal kaleeto oo aan badaha lahayn ee ku yaala qaaradda Afrika
dekedda hadda ee berbera ayaa ah mid duq ah waxaa muddo iminka laga joogo 30 sano dhisay dowladdii hore ee Soomaaliya oo taageero ka heshay dalalka Ruushka iyo Maraykanka maanta dadka soo booqda dekedda waxay indhahooda qabanayaan maraakiib iyo doonyo mar hore quusay oo ku firirsan dekedda halka la rabay in la arko maraakiib waaweyn oo ganacsi oo ku soo xirinaya ama ka baxaya dekedda wasiir Shire ayaa sheegaya in casriyeynta dekedda ay keeni doonto in shaqooyin badan ay abuurmaan
The first phase consists of the construction of 400-meter new quay wall plus 25 hectares of yard or storage area. The second phase consists of
wejiga koowaad waxa uu ka koobnaan doonaa dhismaha 400 meter oo ah derbiga ay ku soo xirtaan maraakiibta iyo 25 hectar oo ah xarumaha alaabaha lagu kaydiyo. Wejiga labaad ayaa dib u hagaajinta iyo dayactirka dekedda duqda ah wejiga saddexaad ayaa noqon doona in dekedda mar kaleeto lagu kordhiyo dhismaha derbiga ay maraakiibtu ku soo xirtaan oo gaaraya ilaa iyo 400 meter iyo sidoo kaleeto 25 hectar oo ah maqaasiinada kaydka marka ay dekedda cusub iyo tan duqda ahiba ay gaaraan 475
shaqaalaha dekedda ayaa ku faraxsan casriyeynta lagu sameyn doono furdada maxamed saciid waa kalluumaysato muddo 18 sano ah ka shaqaynaya magaalada berbera
dafaad buu kasoo baxay wax uu maartay waxyaalaha rajil leh uu laga soo baxay marka qasbanta inay tikidii waxa loogu sameeyo dhinac marka taa rajiban kale haday imaan weyn baa u dhulmay haday timaado waa rajil waa hay
inkastoo ay jirto rajo aad u sareysa haddana waxaa jira shaki ay dad badani ka qabaan heshiiska xitaa waxaa ku jira kuwi taageeray heshiiska shirkadda DP World oo uu ku jiro Yuusuf Cabdullaahi Guuleed oo agaasime ka ah urur taageera kalluumaysatada
There are many people who are working in the jetty now, in the harbor, in the big harbor. And if DP World come, they say...
Waxay leeyihiin waxaa jira dad badan oo ka shaqeynaya furdada. Haddii ay timaado dekedda iyo dekedda weyn ee shirkadda DP World, waxaa laga yaabaa in ay ka dhigto mid ku shaqeysa qalabka kombiyuutarada. Taasi oo laga yaabo inay bedesho habka hadda ay dadka u shaqeeyaan siyaasad daraaddeed waxaa laga yaabaa in dad badan ay shaqooyinkooda lumiyaan marka intii ay shaqo abuuri lahaayeen waxaa jira fikir ah in laga yaabo in dad badani ay shaqooyinkooda waayaan
cabdirasaaq oo ah wiil ka tirsan qaybta dhallinyarada ee xisbiga mucaaradka ee magaalada berbera ayaa sheegaya in xisbiga talada haya uu heshiiskan riixayo isaga oo aanan la tashan dadka deegaanka
marka shacab ahaan looma cadayn xataa heshiiskan waxa uu yahay waxa uu ku saabsan yahay wax maalgelinta lagaga sameynayo laakiin haddii loo cadayn lahaa loo odhan lahaa maalgelintu waa noocayano waxaayo waxaasaa la maalgelinayaa waxaasaa la qabanayaa waxa intaasaa la dhisayaa marka sababta ay berbera u diideen ama ay uga biidinsan yihiin heshiiskan waxaan cadayn waxa laga qabanayo dekedda berbera
sikastaba ha ahaatee xallinta cabashooyinkaasi ayaa laga yaabaa inay go'aamiso guusha iyo guuldarrada mashruuca horumarinta dekedda berbera.